nangumhlolo.
Bengicela sibonisane, cela sixoxisane ngothando lwethu. Ngicela ungiphathe kahle, wasuyidima lavo. Uthando lwethu, vutha malangabe. Ngithandile, nanomuntu mongazi. Uthando lwethu, vutha
ngothando lwethu.